wasaaradda amuro gudaha dowladaha hoose iyo reer Ingiriisiga uga bulshada Koonfur Galbeedyaha gabagabeeyay doorashada xubnaha golaha deegaanka ee degmada Buurhakabe ee gobolka Baaya. Doorashada ku dhiday degmada Buurhakabe waliba la ka dooraday 20 koox xubnood oo shalay 9 xubnood oo hanraabe ay waliba 10 lama oo magaalaya. Doorashada ku reed waliba wasaaradda amuro gudaha Koonfur Galbeed tobar maalmo dareeriyan hirtaya xubnaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Buurhakabe ee gobolka Baaya oo dhawaan bulshada iyo dooradeenka tobarkaasi waliba la ka baraday habkii oo doorada lahayeen gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka maamulka degmada Buurhakabe. La taliyaga madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee maamulka dejinta Abdirahmaan Cali Gaab oo kamid ah mas-uuliyiinta ka sugan degmada Buurhakabe iyo waliba uu ku warbiyay walyaabo in ku qabsoomay doorashada iyo meel wal marahayna uu soo sheegay in dhawaan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buurhakabe iyo doorada doonan gudoomiyaha degmada ku xigeenidiisa
Buurhakabe taretumiko idliyatan dhaafay ya maamul dhisidii madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Abdulaziz Hassan Muhammad lafta kareen iyo waa dhaafuri intaas ku dambena kolley ba koologiya dhexgalni degmo kastoona la dhiso wali leta arrim aan goone ah lanka maamulka dhiso inay soo gaadan baahan walaagi dhown oo buruufii horaan baxayni ilaa maamuleed horaaganta la ku dhisiina sida lendisi iyo warbaahintii ahayni ane balamaadi ku muujiyay todobaad iyo baad ku isheedkii tababaranta kusoo bee maamuleed ee design fijari ilaa tole ne gob soomi wali ku mid ah horta kullay buul badan in gob soomi bilawki intee mi bari oo noo turugni maalin kastaba hal activity misa wal gooda soo ya jeewa soo binaan jeego soo sunni walaagi kulli joona kumaadi tababar ku dhamaadi tababaradi bilaanta iyo tababaradii maylada dagaalka la gobaday oo la qabto way giliyay si iyo mandorada la bilaanta oo la ka dar lahay maamulka kulliyo ilaa hadda wali la dooraday 21 xubnood iyo golaha deegaanka wal dooradi 21 kasay tumay lama magalo 9 bilaaw wali nindimana doorashada gudoomiyaha ee gudoomiyaha wali horta nindimana loolankii dadkii hadda musharaxiinta horta iyo la diwaan geli doona musharaxiinta badal la diwaan geli shuruudaha la ta shuruudooyinkii midii ah maran wali mailer yaa shuruudaha uu noqodaan leey dadka oo musharaxiinta diwaan geliyaan wali sugaane inay haq noqon dib galan wasiirka arrimaha gudaha Abdullahi Jisoo Manor oo uu rajeyn inay isniin tooy isniinta oo taare tumunga mudisinta kooy ku dambe kulay ba halko ge oo dadku loo nololadiyo wadaan dadka musharaxiinta sidii mudas ku dambe oo doorashadii la qabtay
xubnaha cusub ee golaha deegaanka degmada Buurhakabe ayaa kumid nagdeen 9 xubnood oo hanraabe taasi ayaa ku sareeyay qoondadii hanraabtii oo kala hayay maamulun sameeyay degmooyinka sidoo kale sheegay la taliyaga madaxweynaha Koonfur Galbeed ee maamul daadejinta
sagaal kun bilaabmad wali ka turjumaysa isku celin sabo neerna wali boqolkiiba 4.2 boqolkiiba 4.2 taafsanta walaagi una maylere targetki online oo 4.3 iyo layman koreyta maamulki lama dana dhiso oo maanaa horta maamul badan hadhisi laakiin Koonfur Galbeed yaan koreyta maamule oo maylere xuquuqda bilaabanta ka saaran degmooyinka for example maana hatum tusaale ahaan madanaka intil maama diinsoor tumun hanraabe iyo tubuiko regeeyaha saarni taasi oo turjumaysa fartum boqolkiiba 4.8 baraawana saayena todoba qof yaa waa saarti laa ku saari waajibna saas oo ka hadal kun hataa markii la maato doorashadii lamaad la kanaga ay qudur yen wali sheentay bilaabantaas ay berdaal la malay lamaad jeer bisheentii laakiin maamulka kale kun iyo madaxda feerida Koonfur Galbeed oo mailer geeska oo la ka dhaway kor majir haddii koontada haweenka eedan tii gelin sababtoo dawladda hoose
doorashada golaha deegaanka degmada Buurhakabe ayaa door muuqda ku qaaday dhammaan bulshada iyo dayaalka dhaqanka ka sugan degmadaasay wali bana dhawaan xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka degmada Buurhakabe isku dhex doorado doonana duq degmadaasay.